All that you need can be rain so hard at that. Run up a big solid to bad at that. A gumbo call ya da, call da da. Na call ya da, na ya chanda ba te kanda. Chokanga ne joka ngambie. Kanzi jen kuje muambie. Nene dagawe angambie. Te ya labi semi so akate jinjurike. Nako wazebi ya kwiso bando. Jagala chimungambe nkwata wano. Jisimbule nkuje kunsiku no. Kulambo ze gulo gambe chichichi no. Wangambie sande na yeri wala. Dabi so kusa kwa mlala. Sama nyanki ulizibu walo. Kunzi jamu jori chikaru babulala. Rompe kumasavu nawe. Jilonte nintaya ya. Jagala kutuke wala. Ompuli no gambe oya ya. Savonawe, you don't tell in Taya. Yagana kukweke wala, or you want your kilangeta. Put your hand is in the air, put your hand is in the air, go in Nayoka baby. Put that to me, my canete, put to me, my mulete. Come over, girl, come cool me down. Munange nyambonsa siri. Ananda suri umugwe kwenina. Tonde kera langa mani gamani. Mwana wali no wangu wabobola ba. It's a one call away. Bumu yita yita lwa wonga wokola. Ela kanko gamenze baby badala. Wangambie sande na yeri wala. Dabiso kusa kwa mlala. Sama nyanki ulizibu walo. Kunzi jamu jori chikaru babulala. Rumpe kumasafu nawe. Jilonte nintaya ya. Yagana kutuke wala. Ompuli no gambe oya ya ya. Sabo mpe kumasafu nawe. Jilonte nintaya ya. Yagana kukweke wala. Odio mwanja kilangeta la la. Put your hand is in the air. Put your hand is in the air. Ngoli na yoka baby. Weka tumye bakalete. Mutumye bamulete. All that you need can be rain so hard at that. Run up a big solid to bad at that. A gumbo kariada kadada. Na kariada na ya tenda bate kadada.